Street bitch. Street bitch. Street nigga. Street nigga. Street nigga.
Yep, 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 yep. Shamba kilimo, weka mezani tule anapokuwa na msimamo. Mwani pumilia njawa na usijali hali, bado nyota inangara. Tupa rasili mali cha, kila mahali mini shao na ishara.
Ini skili at the best, progwezi contest.
Toka miaka ya mawe kwa sauti wajibiwe. Makao makuu, kipanda juu ya mlima. Cheki mwaka huu, atabaki wakihema. Gwinji niko juu na nkao na wasubiri. Ni wachape tatu, muhuri, loge uko vizuri. Mambo shwari, sick bitch. Sakuna tare, mahalo pwana ndefu ni hits kubwa moja. Wacha mambo fog of cheese, kuwa soldier. Kifani ya kile kicha, tafute mali kuna dawa ya kinga. Nita ya moshikale
ya ito dangerous, tengia kufunga mchezo. Wanao bisha bisha onyo kali. Wateni kwanya hivo, center tenu pozi kama baby. Miambaza dawa, sit, isha semwa. Uso sio nga, uwezi kuwa star. His skill ya the best,
uwezi contest.
Isha semwa,
to control kila mita. Fine, undio wakati unaofani sana.
Ini skill ya the best, bro, wezi contest.
Wow, nata ina shine, to control kila mita. Fine, undio wakati unaofani sana.
Ini skill ya the best, bro, wezi contest.
Wow.
Ni wale pale, Tanibal, Gucci, Peaches and Brand. Number one street, kui maintain in the game. His street hustling, street beat. Ikai find a brand hustling, gangsta shit.
Ini skill, niko ndani ya game baka leo. Unani feel, na bado janiona kwa video. It's for real, ni kwamba mini skill. The MC ni pecheo, usiku mina ruka na hotel. Niko street, na bado nina make beats. Uliza Eldu, anatambua hii kazi ya leo. Bado tuko, baka day break machueo. Ni mwana jeshi Navy Seal. Mistari kali ina kill. Inayokupa kilio, kilio. Kabla ujapima kwanza cheki salio.
Mina shine, watoto mama wala bana. Bada strong kwenye street nigga mina pambana. Luta ina shine, MCs wanna resign. Bila shaka is my time, nisha ona sign. Mina taka wine and dine. Na Obama, uchukumla ni andama. Hip hop, nitoka zama. Wambie, bado mina shine.
Bado mina shine.
Shut up. To control kila mita. Fine, undio wakati unaofani sana.
Ini skill ya the best, bro, wezi contest.
Wow, nyota ina shine. To control kila mita. Fine, undio wakati unaofani sana.
Ini skill ya the best, bro, wezi contest.
Wow, ina shine. To control kila mita. Fine, undio wakati unaofani sana.
The best,
bro, where's the
contest?
Whoa, nyota ina shine. To control kila mita. Fine, undio wakati unaofani sana.